no ba jua ke di tong ha ba mpona ke sa hula 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 they were too quick unjaja ba bona sa fele matata na ke sa hula 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 hala ke na lwa ke di pula hala ke sukula Yimba kifitile haradi fifo Kifitile harameleko Badula badia opari ata hariwina Yimba pilori busuku Umpuze tila kia isiba Kihita maile liripuku Uska mpona kiliso Khale kishapa kamiyoko Sale ke na le toro mare ho se na ya mphale toro skampa na ke le so khala ye shapa ga me yo kho sale ke na le toro mare ho se na ya mphale toro ke tla fisha mona no ba jo a ke di tong ha ba mpona ke tsa hola hola Babona sa fele matata Na jitwa hule, hule, hule Yeah, I made it Yeah, I made it